chikije 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 nikicharaza una chikije 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 nikitokea una chikije 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 yeah yeah yeah
say it to kitingisha kili yangu me confuse yeah medule yangu meifanya ni kama imechome confuse yeah napanda pale we unaposonga mini na moka hata wakibonga mini na gonga siwezi ondoka kwa kona ngata penzi washa kibiriti kiwa na we mina fili niko 50 umenifunga mikamiti bando lisema unataka yu miti
nakapeleka na mparata minataka kulala na ye ringe leo ni mparata minataka zishike na ye
nakapeleka na mjara tara kanataka nikeshe na ye na vile nakatara tara kanataka nilale na ye
nakapeleka na mtara tara minataka kulala na ye ringe leo ni mtara tara minataka zishike na ye
nakapeleka na mjara tara kanataka nikeshe na ye Dara dara nataka nilale na yeye
yo mapombe menu zingi maganja menu zingi kijaba menu zingi lakini mapenzi misiwe zingi oh na na yeah mimi nataka you love I show you my love I show you mimi nataka nikusolve my lonely hatukiwa lonely I'm addicted to na 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 Mari mari matata tata matunda yake ni banana na rampa papam rampa papam yeah. Nakapeleka na mtara tara ninataka kulala na ye ringe leo ni mtara tara ninataka zishike na ye
nakapeleka na mtara tara nataka nikeshe na ye na vile nakatara tara nataka nilale na ye
nakapeleka na mtara tara ninataka kulala na ye ringe leo ni mtara tara ninataka zishike na ye
nakapeleka na mtara tara nataka nikeshe na ye na vile nakatara tara nataka nilale na ye
nakapeleka na mtara tara.